siwezi kulalama, ridhiki mafungu saba. Mejitahidi sana, wenda siku mridhisha labda, ila kinachonchanganya, hakuna mbia kabla. Tena nakupa maua peleke, usijia tupa na umbao ya poke. Oh, nasuna ntafunga, usiku ni waombe. Ape baraka mumba, watoto walete.